alan sapo e jeegom lewru juin hitan 2024 suka suka la kalato modom hedade hejuji amen dile linde mangal mudum fumi chalmin om san wakati mum kertanado actujen nyalom hande o yottike do studio tamani min wondi do hande do umar wayalo umar hono nyalleda
mere seli basu fodan sise
wayalo hodun jonganda sekrabe hande de sembe kabaruji
en biyan so lando jabi wakati julde gonde mudum dum woni eruji seddo heddile hen micciti dum wiide on do wotto sukabe hewbe joppan galluji den jahalle nokkule muden ton julayta caggal mudum jare nokku no dirtedo burem li lamu gawo imma draja no gonde wadde ton fa pewto e welta gol wotto gonayri bangal ko no dirtedo portere ko en garan jidi yen goto e mudindo wotto juna application mudum no dirtedo SOS dépannage dum woni fa badi yimbe no gombe le cuudu mudum en di won sembe kabaruji le jigi don do kikida hande bi bismillah mabbe hedaade
julde idi yo wakati julde hayabe hewbe wadde imadraji yaade tawtuude sarabe mu em gombe de kreduji di fa wadde mu em julde
non wori sem bam misal nokku no dirti yoro sobe kolitidi kikide fu sukabe yo chapande kanyen jottoto ton fa njaha ngada julde de le galleji mudun en fa kebe famtar kedden kanko Ali Haidara ko himni en ton do facci tango Mamadou Sama Seku Ousmane Niali Bouli
17h30 yurti kido ende gar mobilaji yurusu watumo kar moko buri chapane jegom himbe le ane mudun natile nuku ku yam tan jata yesuji hayebe hippibe yidi sarabe e jirabe kedonna yogabe mabbe
ngat julde bangi isirabe an kany jom sudu an fu do be ngoni do wajib non e do an joni yurmi bamako warde mi gaddo yurusu julde do sabbi ana buri hitande mi warayni
o village
wi dunke en finatawa gal do garangal jama hunde le galure kanye gure sabi iri layandi yo tawangal gamali Mamadou Guindo yo janginowo gondo e foftere golle o mawdo galle o fuddi bismillahi sukabe makko memmi hala nafaka honde do kawrute
depuis l'an dernier
illa rawani e bayri warde joni himbe galle o fu ana belti biyam o wardi e jom sudu mudon illa aral bar yabbene de mawni ko du waran galle o fu waran hibba so wana bibbe rebe hurtibbe
ler mari
leruji sere fadde iri layandi garngaji mobilaji di kandidatu yeroso ani kewi be dawobe compagnie ngaji kewdi cultivide gila joni biyeji di tim Ali Haidara heben dum su jotoni gila yuruso
se kabe hedibe andor bay tuttude hakilaji mon on fudo jido kabaroji do hella amen Facebook na do compte X mom no dirta no Twitter yombaybe hewbe kanyu en ka joni woni arande mu em wadude julde israabe mu em
non jatu wori en biyan le on do wattudu ko heewi mabbe furdata hakkilaji muden jottaaki wobbe antataano kuyisane wobbe antondu attaano kuldan woni ko saawi berde muden wattu joni sabide joni woni arande be jottoyo le galleji israabe mabbe fa defu mabbe jeewe kanye ko nande mudun kambe kokkobe roobe be hakkilaji be dubbe kollitiwdu yudun wajibu jatno ka debbutino wattano hore mudo hakkile fa kebe famtar kedden Ousmane Niali Bouli e Mamadou Sama Seku
hayna kuyam e wembere woni ko woni be rewbe ngarobe wadde julde mubben arandere le galleji esiraabe mubben
ngudde landinaade bangal morade kelle de kay ngam min kam min wemba sede anda fufuno dum sektorto kala ko gollami tekete defu am dum yewata so weli ma wela nem kuyi ka nem dum sugula sede nokku dum ngoni yo holi nokku hobbe no ngoni denno ngala fe isagu mabbe nono dum no torrata min sede
gol kulgol an way wadde jati woni ko holtiwide madame Diko Majene Kaba andirteedo jibi kama ewi o debbo ndokko yombaybe hakkilaji lobbi yodon wattu non mo beerewbe kani fa bedde hokkede hakkilaji
inana chugumina yibe to senkan laje
anyimina rewbe hiddibe no be kalirsa no be gulirsa laba e golle ma patti jilloda wala ilawulma rewawi haldude yimbe le watangul hakkilo ko chafutoda
kuba dande bala
ko fawi hedde worbe o mandarta balla jom en cuudi mu ben teddina dum ben dum yalla himbe fu ana teddina dum ben
hewde njareendi bonnude laddeji fayeto bebugol ayoji kana wondi mated san burem anan le region gaaw
do dido tida lay dun latigi sababu so sukabe wonbe nokko noddirte do burem be gonde watton imadraji fa pewta e dido tida laji nyalawma hande no le dido imadraji be gonde wutude lay mabbe gonde tondi be gonde ayta dul lefol ma yaranew wongotongo fa yoto yalla hon dido tida laji kan hebmirede jogala fa kebe famtade fa ande kedden Ousmane Niali Bouli e Mamadou Sama Seku
wel tegol wattungol latigi sababu tida landiyam ko wadi jati dande golle yogaji ngatteedi do mayo burem go fa o tida la ne jogala sukabe jokkolbe ngendindi ana gondi e wadde imadraji wutude mayongo ittude jarendiji Alpha Umar Abdurrahman wo e conseil local jeune Burem
min tagi wede mayongo gondi majjude sersede jarendun anni nangannu ko fuf tambadun bami anniya wadde guldeji ndenoji mayongo bode amen ne ko amen dun min no fof wude pelngaji ko nande mudu
himbe ngendindi jetti o golle e wi Abdul Aziz Touré inde ande gondo Burem wutugo golleydi tiddunde ley maayo ngo ana nafa sanne ana waawi du ɓeydude keɓal o nokku
yo ele nafaka jamare on ɗon nokku o nokku ɗum jam ɗawuɗɗi ngallura nde ɓe gondi fiide dabere ittude jaren ndi yellan jamno heɓa no ƴaɓɓiro jamare nde ɗum no heɓa nawtorade maayo ngo oɗo wattu kuɓu o
o golle leydi yankaku ana fawi dow haɓugol e tiddugol maayo ngo yalla jamare nde ana heɓa ndiyam ko waawi wadde fa laanaji jokkina yawro muɓɓen le hitande fuu ɗum wonno ko tijiyantoure heɓen e studio tamani ƴuwde ɓurem
ɗum nawata e yewtere amen minimag nde yewtere amen minimag ñalawma hannde oɗum mi kelto haalde fa ham haala julde iidine waygalu balɗe seeɗa tam heddi hakkunde amen e ndeɗo julde haya altinere mo wona altinere mo julde warta waddere muɗum le leydi amen ndi woni ko bakki oɗo fuɗɗata hono fuu gaɗoɓe imuji bakki o wondi landinde julde nde kañe e imuji mumen ndi
noon wori Ali Cissé mbiyan suyama julde yo wakkati nde suka pijata yo wakkati nde sukaɓe jaboto kulleji ɗi furdu caggal so ɗiɗo yambereji timmiɓe garan fuɗɗude ko noddirte bakka koddu ɓeɗo sukaɓe hono fuu ɓe gondi waɗir ɗiɗo immadraji saraɓe raji hoɗum gonde wadde leen fa kokkaɓe hakkillaji lobbi fa keɓen famtade fa nde keɗɗe Mamadou Sama Sow ko Ousmane Niali Boudi
e leygallure Bamako e kedde leydi ndi yaka werola fe imadraji idi leyyandi bangal hayaɓe imotoɓe bakkuɓe holti wiide kamɓe kay ko ɓurani ɓettidde yo ƴaɓɓade oɗo imo bakko yogaɓe mabɓe faccintini honoɓe kinni ɗeɗo gueɗe ɗiɗɗe
julde yo altinere noon talatare fo min puɗɗitan hinnade jande amen fo ɓuuri ɓiɓɓe rewɓe kañum woni hakkillaji mumen en goori joni ɗo kabaru kadle julde e morogol ɗum ana wawi bonnude landidaji examen ngaji ɗi ka wiide tan juldeji kewɗi goɗɗi goni caggal nde julde miɗen kawta gollida goto goto amen nde fuu ana hinno golle muɗum kañum tan sini min jeeyi école min fuu min kawta min jangguida ka sa yeehi cuuɗi a janggan en tant goto
commaprof Modibo Goyta e Karim Guindo joguiɓe sugulla ɓiɓɓe mabɓe no gondi hewde ɓeɗo sanne ɓuuri foof wattu jandeji e yewtereji ɓeɗo sukaɓe kamɓe wadde imo bak hikka
moi en tant que parent
min sara wattu yoga mi miccintina ɓiyan debbo aɗa yeggita fanda muɗum woni heɓugol bak ɗum waɗi wattu yogo miɗa ɓilla mo yalla omo hinno jande makko sukam wattu joni o ana wondi e dursitade ka miɗa huuli paɗi julde nde bonna jande makko le o wakkati
hono ɓeɗo saraɓe ɓe jangguinoɓe ɗum no bemba eɓe dar imotoɓe tinnade do ƴewtagol jandeji mabɓe dina hinnade idi ndi noon tan ɓe mbawata ƴaɓɓade e imo bakko o e wimaɓe
le portrait amen ñalawma hannde o min jaaha mi yiidoyde suka jokol goto muƴinɗo application nafo yimɓe mi noddirta SOS dépannage à domicile
noon wori en mbiya oɗo application so neɗɗo noddimo tan ana wawi faabede ko nayri banggal galle muɗum no wori ɗum woni so tama ñaggueji moƴƴintinte so tama tiɗalaji courant fa yetto climatiseur ngaji e ventilateur ngaji fo ɓe gaɗɗiɗo immadraji Ali Cissé fa keɓen famtade gaare keɗe ko Ousmane Niali Boule kañum Mamadou Sama Sow keɓini en dow hen
le sayama ko bogolan e pantalon ɓalejo téléphoneji ɗiɗi e juuɗe somala mayga no wondi halde e client goto gasindinɗo o golle makko SOS dépannage fa galle kanko mayga holti wiide gollidan makko nde hinni kulle kewɗe
meɗe gaɗa golleji kewɗi pawiɗi dow plomberi moƴƴintigol climatiseur ngaji mobilaji cuuɗi kabaru courant humaniɓe eggude informatique pentugol pargol cuuɗi fa yettade moƴƴintigol groupe électrogène ngaji
ndeɗo gollirɗo SOS dépannage fa galle ana ley deɗe bomoko ɗe foof e ɓadade muɗum ka noon yaade ley nokkuji ɗi wona maire no holtiri Souleymane Maiga
min nelan technicien ɓe yaade ley nokku darinde client amen ko kasindini a yoɓata coggu yaadu amen eɗum woni hakkunde amen e technicien o sini technicien o golli joddi hakkunde amen woni ko heɓete ɗum le temedere fuu sappo e joyyi woni ko wartata e keɓal société o
société
ndeɗo gollirde fuɗɗi imadraji muɗum ñande capantati e goɗɗume ƴaɓɓide ndu ka noon ñande foof golloɓe le gueɗe kewɗe ne jaahi le nokkuji moƴintinde kulle ɗe boni to client en
le hollo amen tariki ñalawma hannde o min garam halde hoɗum saabi jenneyo ngallure kayɗinine sanne
noon wori en mbiyan jenneyo ngallure ɓooyde sanne e leydi meɗen ndi yo ngallure dow so indama dinankoɓe ana anda toon sanne Ali Cissé ndeɗo ngallure ñalawma hannde on hono fuu nde wori hono fuu nde dernira toon fa keɓen famtare keɗɗemo kanko noddirteɗo kana muddu jenne po komo sifi dow hen
hal jennego tag
fadde ngallure jenne joni o ana wodi noon hinde ɗum woni jenne jennu nde waɗi hakke duuɓi capanɗe nayyi fadde herende cahi jiido goto ibeli ngalure hinde jenne jiirude mabbo modo goto abata pamatu jiratum chaido ondarde odo mabbo jira handu mo sarakaaji handi yeltinere yalla nyibude jenne tagal golli ko han gollede wala ko wi daw o intike nokumako jonteke tagal mudum warti yalla mo hokke jawabu to ngudi di o jaba ka kase tagal mudum woni ko gendu mabbo o dandi mo ko dum sabi tagal yawraaji kewdi ko gorko modo watta fa handi a jaba ki ko tawtata ko den woni ko mabbo wi mo biya amen debbo hani sakkede yalla nyibude ngaluro jenne den woni ko odo surba tapama jenne pu nabama datati sababu nyibugol ngaluro jenne sabi tufeje randeje de uddama du chaldi mako
dum nabata en birki sambe chaldi fema futu darni golidal hakune mudum e kintinowo jagabule am leedi amendi do ne Eric Sekouchel
le majjum kambe andabe kabaru bolombe be kolitidi nyaloma handan han ko tawe mali jewene entraîneur andudo no rumde afrique nde wori kanino adnaru ndu wori kan do famde du no pide ballon leedi mali ndi wori non tan watta soko mali hawete wakkati fu ko dale non kanko no detet Ousmane Daw andado kabaru bolo holitiri wi
4 match in victoire
pide nay kaw goto pide didi mo fe goto heba e kaw kanye ide de be kawali mudum dun ka wana hunde ko laabi so do horodo fu be tike rafi kawral ana wonno hakkune ekintino o kanye piot balon yogabe hono Yves Bissouma kay honoro be mudum wobbe ekintino o andudo no pide balon le lede amendi wordi hani sobede wana wajibi o lato malinke odo ekintino tan way wadde so lede amendi yalta ele titalaji itabetele mudum bangal pide balon wakati fu fodami fode gondo hakkun mabbe o jati wadde so kanko Eric ka witti jonka woni kun mabbe yimbel wobbe han tewtene jogolal jonka yalla equipe mali kanyudo inde mudum an haale bolato equipe mo entraîneur o fayoto joueur mbé hoori
entraîneur ce qui est propre joueur
way gallo mi kadite kabaruji amen di kikida hande
don garte haddude kikida ande do kabaruji de bien sukabe fadi be jafé no kono andirno do e sele journal ngalana war e tamasiya